zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki turashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryohegwe
umuhanzi w'umuririmbyi Cecile Kayirebwa ni icyamamare Madame Kayirebwa amaze imyaka irenga 50 ahanga akanaririmba Indirimbo ze za mbere zasohotse kuri Radio Rwanda mu mwaka w'1965 zirimo Rubyiruko n'Igisarabuge ariko yarizwe cyane ni Banyarwanda bategarugori indirimbo yafunguraga Radio Rwanda isa 5 z'amanywa uyu mwaka Cecile Kayirebwa arizize imyaka 55 ishize indirimbo ze zumvikana mu ruhame n'imyaka 73 y'amavuko amaze kandi gusohora album yise Urukumbuzi Ijwi rya Amerika ryamuhaye ikiganiro yatumiwemo n'umunyamakuru Venuste Nshimiyimana ukorera I Londres mu Bwongereza.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri uyu munsi turaganira n'umuririmbyi w'umunyarwandakazi imena muri benshi Cecile Kayirebwa. Cecile Kayirebwa ndabashuhuje.
Nawe cyane.
Mukomereye kandi murakaza neza ku ijwi rya Amerika.
Yego namwe mukomereye.
Urakoze cyane kuza ku ijwi rya Amerika Cecile Kayirebwa nagira ngo mbwire abatwumva ko muri iki gihe kuva ejo bundi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 wijihije isabukuru y'imyaka 73 Imana imaze iguhaye ubuzima nagira ngo tubwire ukuntu isabukuru wayijihije cyane cyane ko hashize imyaka myinshi uririmba waririmbiye u Rwanda ariko ubanze tubwire uko wijihije isabukuru yawe
isabukuru y'amavuko ntabwo njya nyezeza cyane bikabije biguma hagati muri familia yuko ahubwo isabukuru inemera nuko anayitojwe n'iwacu na data wanyise Cecilia kubera mutagatifu Cecilia ko yari umuririmbyi kazi aba n'umucuranzi w'inanga kandi nawe akaba yarakundaga kuririmba cyane ari n'umuseminari umuhungu wanjye tubana hano Buruseli ubucura bwanjye tena yarantumiye arambwira ati turamenye ati ntugire ikindi ufata ati uyu munsi njyewe nijye gutumira hanze tugasohoka anjyana muri resitora n'abantu bo muri Bezile mu birwa nuko agenda tubisagirira rwose tubiganirira
mu kanya rero navugaga yuko uyu mwaka uhimbaza isabukuru yawe ni nawe umwaka wasohoyemo indi nkoranya y'indirimbo wise Urukumbuzi nagira ngo tushyireho akaririmbo gato ya kimwe mu nkoranya y'iyi Urukumbuzi indirimbo ukunda muri izi zose ni zawe ariko iyo ushaka ko turi buhereho twumvisha abatwumva hano ku ijwi rya Amerika ni iyi
Mvare kome zirimbite kare yanduka kumpitisha mindirimbo we
hitamo nka kamwe twumvishe abatwumva
yose umuntu aba yarayihimbye yikunza yishaka yemazeho iminsi uvuga rero ngo uzihitemo cyokora ushobora gushyiraho yitwa buzukuru
reka nshyireho abuzukuru tuyumve gatoya hanyuma twumve ukuntu imeze
yego
wahuje inyanja ngari na muhazi turagwira mama mahami horereye mfura yanje mama mahami horereye igizana hatwari cyanga ihorere gisa ntiwanyirwa ihorere mwana w'umwana yadi mama mami horere mfura yuye yitabwanje mama mami horere.
Mumaze kumva abuzukuru yari indirimbo ya Kayirebwa, ntabwo tumvise yose, turaza kongera tugende tuyishyiraho, turashyiraho n'izindi. Iri ya ndirimbo abuzukuru kubera iki ari yo uhisemo, ariko se ubundi wayihimbiye iki?
Nayihimbiye abuzukuru banjye, ntabwo ari ibihimba umuntu atabira, naba aririmbye batoma amazina yabo n'ibisingizo byabo, mbega n'indirimbo y'imbabazi z'abana b'abana.
Ariko Kayirebwa waranzwe no kuririmba indirimbo z'ibisingizo, indirimbo ziratu Rwanda, indirimbo z'ubutwari. Uretse ibyo ukomora kuri so waririmbaga kera kiga mu iseminari, impano yawe ubona yubakiye kuki?
Urukundo pe. Byari byo nta nubwo mvuga ngo biruba uko byose si inkunzi, kuko bimbamo gusa birizana, ntabwo ari ibintu bishakisha. Simvuga ngo ngiye kuza hindi indirimbo iba yanjemo. Icyo gihe ikaba ari integeka rwose, kandi ntegeka kuyiririmba. Ubwo ni nashatse ibyo by'abuzukuru banjye kubaririmba, harimo n'iy'umugabo wanjye nasezeragaho, hariyo yewe hakaba n'izindi z'urukundo, hakaba n'izo mbese urukundo rw'abana, urukundo rw'abantu.
Mu kanya twavuze kuri mubyeyi wawe usa n'uwagutoje kuririmba, nawe wamutuye indirimbo iyi wise inzozi data yandoteye, watubwiraho muri makeya?
Umutwe wayo uravuga byose mu by'ukuri. Inzozi data yandoteye nahoze vuga nti kubera iki ibyo bintu byabaye cyangwa bikaba karande nkabikunda, ko nari barivutse turi 12 akaba yaturirimbisaga buri mugoroba muri vakansi igihe cyose, ntabwo twagera kuryama tutaririmbye. Nizacu niza yatwigishaga n'ikiratini, nizahinduraga mu Kinyarwanda ngo tubyumve n'iki, twabaga tutaririmba. Nawe ntagihe atabaga aririmba, yabaga atashye avuye ku kazi, yahitaga yitangira akiririmbira rwose. Bamubwirwaga nuko atashye, twabwirwaga n'ijwi rye amanuka mu kayira kazazinzi. Maze rero kunyita Cecilia, hanyuma kandi nkakunda ibyo bintu by'indirimbo, nkanabikora nkabigira n'umwuga, bikanyizanamo ubwabyo binyitegekera. Ntatekereza ko ari yanyitiye Cecilia ko yari umutagatifu w'abaririmbyi, noneho yajya kubona nkabona nanjye nyize ngiyemo. Havuga rero ntireka mbabwire uko nakabije inzozi data yandoteye, numva rwose mu mutima wanjye, ariko nembyemera ko yazirote, hanyuma njye nkazikaze.
Ahora yishimira muho ubwo yahawe ngo abyine urukundo gusa gusa, niko yahanyise Cecilia akaba ari icyo mfana na kirizi.
Dude, Banyiza barati mikundi nuye byiza mangara na makinga rutakigiwe. Kiruta cyane amagara cy'amatugo rugamba banyiza rugaruka mfite indego.
Yagabanyubutware bwabaririmbya ko bava bakagera kuko yanogeye amatwi ya bose yaba mu majwi cyangwa sinanga ngo yaracurangaga igikuba kigacika ngo yaririmba agatangaza
mukanyo bugaga yuko iwanyu mwari 12 hari indirimbo wise ntumwa zanje izo ntumwa zawe ni nkizazi ndi za Yesu
wabitoye noneho neza 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 ka mubanga n'ibyo
ndifuza kuyasangiza bumva ijwi ry'America we
ndataje gakindirimba akatubwira ngo uzazamireho ko muri ntumwa zanje urumva ngo nimukunda nkuko nange nabakunda. Azi rero icyo gihe ndibuka ko na mama yitaga yitegereje akavuga terega buri ajya yiyitirira Yesu ati ngo yarya ngo ni 12 ngo ni mwaka ugasanga nyine bibaye ibintu byo kwikira ariko ibyo yabivuga agakomeje iyo niyo rwose uyumvise wayumva kuko nabitekereza ntitwabaga twicaye kudusandi nuko tugatera utarahiwe agatera habaga hari utahiwe buri mugoroba.
Reka nyishyireho gato yabumva ijwi ry'America nabo bayumve kugira ngo bumve ikintu dukora mu nganzo hanyuma dukomeze ikiganiro.
Kera tukiri bato cyane, kera tukiri twese, ugajyaga bugoro wa nkuko tukicara tugatarama. Moga wawege kaka edato tubyaruriya namaso yimbahawazi umugore kibazumba batunyuza amaso ukuzo ukabasaba bati bose bazahamenyerewe nuko muri ntumwa zawe na twe twabakunze bose bazahamenyerewe yuko muri ntumwa zawe nimukunda na twe twabakunze
yari intumwa zanje indirimbo ya Cecile Kayirebwa iri kuri album aheruka gusohora yise Urukumbuzi ko wabyaye ugaheka ukagira buzukuru ukaba wenda kugira ubuvivi nkakwifuriza kuzagira n'ubuvivure none iyi indirimbo nguzantera irungu aguteye irungu atagiye hehe
none umwana wa n'umwana wa murumuntu wanjye wasinyajyaga gushingira ni nkuko nuko akunda umuntu arindira umukobwa ukabavuye mu rugo wabo agiye iwabandi bitera agahinda itera irungu ariko ntabwo bitera agahinda itera ishema ko umuntu aba agiye kuba kurwe yakuze ariko bitubuza kugira irungu abo avuye abana bacu iyo bagiye turaringira barari dutera nubwo bari umugisha kugira ngo bashake nabo barongore cyangwa barongorwe cyangwa hanyuma babyare nkuko natwe twabyaye ni ibyo navugaga ntuzadutera irungu.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika turi kumwe na Cecile Kayirebwa umuremure mubareshya intwari muri benshi waririmbiye Rwanda karirimba Rwanda karirimba intwari z'u Rwanda akaririmba urukundo akaririmba ineza Cecile Kayirebwa muri iyi ndirimbo hari muri rutonde rw'indirimbo hari yo wise ubutumwa ubwo butumwa washakaga gutanga n'ubuhe
ubutumwa no gihe cya jenoside no uko numvaga urabona uko bajya bivuga bati kanaka bamutsinze mu gahuru yagiye kwihisha cyangwa se bamuzumburishije imbwa cyangwa se urabona noneho nkatekereza umuntu uri muri ako gahuru waharaye yihishe yumva induru zivuga imikoro ibintu byose abana barira abantu bataka beza basamba cyangwa noneho njya mu mutwe we nkibaza ngo atekereze atumye rero ubwo butumwa nigiye busohoza birasa n'ahari konkrete ariko
uya birumvikana cyane
mu mwanya w'uwo muntu nkavuga ubutumwa rero nkavuga ubutumwa bwe avuga ni ngo muramenye ntimuzabimbwa urukundo n'urukundo n'ubutwari gusa nta kindi avuga ko ashobora kuba agiye gupfa we yazi ko agiye gupfa nako yari agiye gupfa
maganya dore imyaka yari kubyisaje cumi ngiye bumje magumya magumya ni pamo
none haraho se ihurira niri ya yindi wisa mataje ni nayo ya nyuma niyo ya cumi nimwe rekanye kumvishe gatoya
gahinda beko numva ndemerewe niko numva mfita gahinda seko numva ninjiriwe beko numva mfita gahinda kumucyo wanzukanyihisha Mutima, mutima wanjye, ko ari wowe tuvugana, ko njya nkubaza ukansubiza, noneho si ibi n'ibiki amataje iyo ndayahanze
none se iyo harahihuriye niriya ya mbere ye ndavuga iriya twawansobanuriraga y'ubutumwa
oya iyo butumwa ni ibitekerezo nagiyemo byo mu mutwe w'umuntu uri bupfe byanze bikunze kwerishe mu gahuru igihe cya Jenoside iyi ngiyi niyo nahimbye niyana hindi mugabo wanjye ubwo nasobanuraga ibitekerezo nari mfite icyo gihe cy'uburwayi bwe kuko nabitekerezaga ariko nabonaga uko agenda acendera nibyo rero iyo mvuga nyine nkabwira Imana ngo uramenye ntuntanye nawe ko numva ninjiriwe ko numva umutima wanjye wanze kususuruka bigenze bimeze bite ibitekerezo rero byinshi ngo nari ndwaje
hanyuma hari n'indi wise ngo mbatsinze igitego
mbatsinze igitego iyo niyo urukundo niyo kurata ubwiza bw'umukobwa ariko kandi iyo ngiyo noneho nkubwiye ni extra ya y'igisigo kirekire cyane cy'umugabo Rugamba Cyprien itwa Mariba Temba Hamaribori mbega ni iyindi nka Mariba Temba Hamaribori nayo narayiririmbye ariko icyo gihe narebye iyindi extra yo hagati ku gukunda igisigo bye cyane noneho nkabishyira mu majwi rero no muzika izo n'ebyiri maze kuririmba igisigo cye nkakiririmba nkagihimbira amajwi n'indi muzika
mbateze igitego ukuntu ugukunda naramubonye yeshira agahinda umutima utangira kuvume yera urukundo ruvugiye.
Ariko rero ubigenza ute kugira ngo ufate ibisigo bingana kuri bifate mu mutwe?
Ntabwo mbigenzara ntabwo mbigenza namenya mbigenza neza nyine ufata umutwe wabirimba kuko iyo biri muri melodi byo rwose biroroha biroroha kuko bijyamo biriya sikiva muri sinzi ukuntu nabikubwira biriya ndika mu bwonko bwacu nta n'ikintu umuntu nta n'ikintu kigumamo rero nk'amagambo ari mu majwi kuko hari ahantu amanota aba ari muri memwari yacu mbega mu bwenge bwacu n'ukuntu ndikubwira rwose reba bariya abantu bivuga cyangwa agasiga akamara nk'iminota icumi uvuga ariya amagambo yose yakurikiranye kandi na ritme yayo n'iki byose ni ibintu umuntu aba afite yarahawe by'impano y'imana cyangwa
uya ndabyumva Kayirebwa. Njya kuza muri kino kiganiro buryo njye gukora ibiganiro nkunda kubwira abumva Ijwi rya Amerika uwo turi buvugane ndetse bakambwira bati uze kumumbariza ikibazo. Iki cyo ntabwo ari ikibazo bampaye ndi bukubaze, nabibwiye umukobwa wanjye ko turi buvugane kubera ko agukunda cyane. Umukobwa wanjye yitwa Ikeza arambwira ati umusabire ikintu umubwire ko nkunda uko aririmba umubwire andirimbire. Ndabwira sindamubwira kuririmbira iyihe ndirimbo, ndibwira ko hari n'abandi bana benshi mu Rwanda no ku isi yose bifuza kumva kukumva uririmbye batagutunguye, ariko gira akaririmbo ubaririmbira abo bana harimo n'Ikeza cyanjye rwose ubaririmbira akaririmbo ushatse bakumve baryoherwe katari kuri ya rubumu cyangwa kari kuri ya rubumu ako ushaka kose kakuje mu mutima akapela
ariko agace kangana urwara ariko
agace kangana urwara rwose
reka mubwire iyo ribonere imbere umugabo wanjye nene naragiye muri vakansi ndatinda cyane ntabwo ari muri vakansi byeje ari vakansi ariko harimo n'imirimo
urakoze cyane rwose. Ni hano turangirije kino kiganiro twari twateguriye abumva Ijwi rya Amerika tuganira namwe Cecile Kayirebwa. Nibutse abatwumva yuko muheruka gusohora album yitwa Urukumbuzi ikubiyemo indirimbo 11 zikaba nazo twagiye tugarukaho tuganiraho. Hari akajambo mwaba mwifuza kubwira abatwumva mbere yuko dusoza iki kiganiro?
Gukora iyo uvuze ibyo byiza ni no kuranga naho bazikura nk'i Rwanda bazikura mu Kirezi no muri Caritas ubundi bakazitumira hano mu rugo mbagifitemo amapaki na za zindi no kuva kuza kera nubwo biracyashoboka ku bantu bagikunda album kuzitunga nuko zisa harimo n'inyandiko zayo amagambo yazo harimo n'amaposheti urumva ni byiza kumenya iyo mavu n'amavuko y'ikintu niba usanga ugikunda abandi rero bakigira kuri YouTube nuko nibyo ariko abakunda ibintu nk'ibyo otantika bikunda koko
murakoze cyane. Ndabashimiye cyane kuba mwemeye kuduha uyu mwanya wanyu ku Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Murakoze namwe cyane. Bibuka kuganira n'abanyarwanda n'abakunda uyu muco n'izo ndirimbo mbese n'izindi zose tukaye tugira aho duhuza tukaganira.
Ndabashimiye cyane.